muvandimwe wibuka amategeko icumi y'Imana itukiremere ikigirwamana icyo ari cyo cyose hasi mu isi cyangwa se mu ijuru kandi Imana iravuga ngo ntitukaramye icyo ari cyo cyose ahubwo turamye Imana yonyine gusa kuko ari yo Mana Imana izihana abantu kugeza ku rubyaro rwa gatatu ku bantu batamwumvira ese muvandimwe uramye nde mu mutima wawe usenga Imana y'ukuri cyangwa se usenga ibigirwamana byo muri iyi si Satani ntashaka yuko usenga Imana y'ukuri ibuka umurimo w'umwanzi Satani niwe wanga yuko abantu bataza ku Mana y'ukuri turebe inshusho y'icumi na gatandatu Umwami Nebukadineza zaramubabaje cyane kuko Shendrake na Meshake na Abednego ibo bataramije cya gishushanyo nuko abahereza umwanya wa kabiri kugira ngo baramyice kigirwamana ariko ibo baravuga ngo ute ntitwoshobora kuramya kigirwamana kandi mudutaye mu muriro Imana yacu yoshobora kudukiza n'uwo muriro kandi nubwo Imana itoshobora kudukiza umuriro dushatse kukubwira yuko nanone tutoshobora kuramya kigirwamana nuko ibyo bibabaza umwami cyane bituma ategeka yuko uwo muriro ukwiriye kongerwa ingenzi zirindwi nuko abasirikare b'imbaraga n'iki cyane bategekwa gufata Shendrake na Meshake na Abednego barabahambira kugira ngo babate muri uwo muriro wari mwinshi cyane kandi wari urangamye kugeza ubwo n'abandi babatiburiraga mu muriro ubwabo nabo bahoze bashya nuko ibyo byose umwami Nebukadineza yahoze abireba kuko yari ahagurutse abaho giti cye kugeza ubwo yavuze ngo twatayemo abantu batatu bahambiriwe hariya muri uriya muriro abandi baramusubiza bati nibyo nyine mwami aravuga ati njyewe ko ndareba nkarangizemo abantu none ni bane kandi dore barahambuye kandi ko baragendagenda mu muriro ntibahaye bashya kandi inshusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'imana nuko umwami avuga ku ijwi rirenga Shendrake Meshake na Abednego abagaragu b'imana iri mu ijuru nimusohoke vuba mu muriro muze hano nuko basohotse muri uwo muriro abantu bose babonye yuko umuriro utari ufite imbaraga zo gutwika imibiri yabo habe n'umusatsi wo ku mitwe yabo habe n'ishusho y'umuriro habe n'impumuro y'umuriro ntiyashyitse ku mibiri yabo umwami Nebukadineza aravuga ngo ashimwe Imana ya Shendrake na Meshake na Abednego yohereje marayika w'Imana kugira ngo aze gufasha abagaragu bayo mu muriro nibwo abantu bahindukiye bashima Imana ihoraho bareka ibigirwamana byabo.